juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu
but tukiendelea wacha tu remind wa say sojua vilona jua the football season is back na iko in full effect na unaweza watch all Premier League games live and in HD on DSTV pia ukiwa na DSTV subscription unaweza sign in kwa the DSTV stream app na unaweza watch matches zote ama content yako ukiwa on the go na the DSTV stream app ni an upgrade to the DSTV Now app hii ni app kali sana ya kuwatch local shows documentaries series games etc kwa simu yako and all other smart devices kamera zinanijuaga jo mnakungajua siku zangu za kwanza kwa gana ile iPad yangu yeah. So mzee watch jo kwa iPad uzabaki umewatch kwa your tablet yes so hizo ndio smart devices unzee watch kwa your TV kama TV yako ni the sort of TV where you can end up downloading apps uzabaki umepata the DSTV stream app so saizi pia vile tuko kwa the international break uzabaki umewatch select Africa Cup of Nations games na pia select Euro qualifiers na zote ziko kwa DSTV na pia the DSTV stream up. Alafu kwa mafans wa Rouge, the Rugby World Cup ishaanza na vile imeanza, unzaibaki umepata kwa channel 231. Kawe ni mtu wa athletics, usisahau, kwa channel 228 usapata the World Athletics, kiwa ni Diamond League, na iyo pia iko available kwa the DSTV Family Package. Na pia, kwa unapenda futa kama mimi na mzee mwenyewe Rapture, ama unapenda kuwatch futa kama horror movie, kama rafiki yetu Ian Thiong basi pia usisahau kuwa the Premier League inarudi hii saa to na apart from the Premier League kurudi pia the Champions League pia it's on the way na hizo zote unazabaki umewatch kwa DSTV na DSTV stream so usisahau kudownload the DSTV stream app ubaki umesign in na you watch your favorite shows on the go anywhere anytime so Mr. Ian, are you ready to watch your team in HD? Ama unataka kuichungulia juu kwa sababu ya horror movie. Utaki. Because nakabla Chelsea walichapa Luton. Kola we are back.
Raya Zanduthi zilikuwa zimefurahi. Chelsea ni Raya Zanduthi ni mingi you guys.
Cuz I think
you're blue.
Chelsea muli lose. Eh? Muli lose, mka draw, mka win ama? Ilikuwa hivyo.
No, tuli draw.
Muka lose, muka win.
Tuka lose, tuka win, tuka lose.
Yeah. Eh, hiyo so, mwisho najua ni lose.
Inaka ni draw, then win.
Yeah.
Inaka hiyo pattern. Naona hiyo pattern ni kijirudia. Kwa suji, ile team tunapatana, sijaangalia sana, but ni team pia iko desperate sana for 3 points.
Yeah.
Na saa hiyo kuna kitu mbaya, you guys, kaa kupata na msee desperate. So, our desperation hiyo itamatch. Na itakuwa a draw. But ukisema vile nitawatch your game, unajua horror si lazima uwatch kikushtua sana.
Yeah.
Unaweza stream alafu nisikize. Nikisikia yeah. Oh. You can achungulia scores.
Yeah.
Alafu na flip ka iPad.
Yeah, you guy. DSTV stream app jo. So hey, so Mr. Ian jo, make sure you watch. Try watching HD, you guy. It's just good to watch a horror movie in HD. I think there is just a way that happens. Sindio? Yeah, so for all the games and for all the sports, for all your favorite shows, make sure umepata DSTV ama the DSTV stream app. Ekonene. Yeah, alafu jo, wacha tuendele na story ya vitu as let me happen. Of course, kwa sali watch iko nini live on Friday tuko tunabonga jia kuna vile raya mbili zilibaki zimeishia DCI headquarters. Zikabaki zimeji identify as the one. Unajua? Ziko zina try kukon makarao. Na ikafanya jo nikafikiria jo. Poverty inaweza fanya jo ufanya vitu zingine jo zile ni serious. So zile raya nikiziangalia ziko zinakapua. Kuna level lingine inafikaga. Wazo unajitafutia shida jo. Yeah, you guys, is there any bad decision mshaifikiria kufanya? Mimi niko na mpana hapa.
Enye nishaifikiria kufikiria kufanya.
Yeah, lakini hukufanya.
Yeah, of course you guys.
Yeah, kama
ilikuwa ni era, hiyo era ya nini? Era ya za G4S zilikuwa zinasanya do.
Yeah.
Ukisikiza ile design ya zile currencies. Nye zimekuwa wame-escape nazo. Sijui ulikuwa unasikia sijui how many $1,000.
Yeah, yeah.
Unasikia sijui sterling pounds ilikuwa in what amount you guy. Japanese yens. Life Your Time nakumbuka Breaking Bad ndio ilikuwa imetoka mbaya sana. Ilikuwa imehit wasi wengi walikuwa wameanza ilikuwa imehit hapa Kenya. So nilikuwa naona maybe naweza tengeza naweza tengeza gas fulani nipitisha kwa vent ya bank. Then sasa niingia you guy. It was a harmless crime. As in people will wake up. They won't know.
Yeah. So you guy, what are you on? Poverty made you believe you are
now I'm venting.
Ian the scientist.
You guy ni shaifikiria you guy.
So now those stories are just legends in your mind.
Now I'm venting.
Yeah. You're going to
stay there. Because hakuna mse yani ushaika chini kuna haya pana. Hii.
So ni bank gani ulikuwa umefikiria? It like what was supposed to be your first bank to rob?
To bank ikotoa ocha.
Because kila mtu I think in our mind, kila mtu tushaifikiriaga. If you are to rob a bank, which bank you'd rob? Mi najua gani jo. Sijui kama bado iko. But mi ile bank nilikuwa nafikiriaga yu neza rob. Lazima kuna escape routes. Unajua ni gani jo? Hata si mbali jo na, si mbali hata na central.
Central
ni bank ya nini? Inaikuwa gani? Cop bank. Hii cop bank iko hapa university. Hapa chini. Yeah. Unajua ile nabonga? Like kuna hiyo university way roundabout. Sindio? Afu kuna cop bank fulani waga hapa ground floor. Opposite IBC Towers ni anniversary towers. Anniversary towers then unapita hivi na ukanjia then kuna cop bank fulani hapo. So mufikiria juu na chamaga hapa nikitoka naweza hepa na hivi niende Uhuru Highway. Naweza kanyaga hivi nikienda nini afu naweza tumia highway niende West. Naweza you gani shafikiria juu. But then I was not born to be a thug. Zilo nafikiriaga tu alafu najiambia
mataga afikiriagi hivyo.
Ukishamaliza unajiambia inaweza kuwa script kali ya movie. Alafu unaenda shughuli. You get wewe shafikiria juu ya bank.
Azizi bank sijawahi. But mimi na beshte yangu tushafikiria kufanya kitu risky. Hii story sijawahi kutolea but umefanya poa kuuliza. Ira yeye kwenye tuwa kanyoro. Raya gitare. Madhaki alikuwa na ma pigs but ni za kufungiwa. Si za kupiga raundi. So ira ya kuna base liko nauza gua manguruwe. So kuna raya ikatu enjoy. Mnasota na mkona manguruwe. Chinja hata moja utuletee nyama. That is the den di juwa nguruwe. It's not an animal inaweza chinjwa na raya za kawaida. You get me na ira yetu wakanyoro. Ajikuwa kisu. Tulenge kwa keji ya nguruwe you get.
Aji?
Yana nembe uchukua hiyo ndume ile kubwa. You guy. You guy unajua meno ya nguruwe inatoshanaje? You guy inatoshana kama hii kidole.
Na ni sharp.
Jo. Sijui nguruwe zilimezeaje hii kisu haina ni ya poa. Because vile raya ilienda kushika hiyo nguruwe ilitoa tu mameno you guy. Hizi mamiti zinakogo huku ndo likuwa tunakwamia you guy. Hiyo raya ilikuwa enda kuumwa haga. Ilibatisha kidogo jo. Ilidura kata haga. Siku ngojea you guy. Nilipanda straight baka kwa hizi mamiti. So unajua hatuwezi toka tutumie mlango. Ni lazima utoke ndio utumie. You guys zilibidi tuanze kugonga mama batu. Wewe kujeni. Because apparently hizi manguru.
Daga mkeka wapi ndio sijulikane.
Daga na sijui lienda wapi you guy.
Na mlikuwa mmefanya nini huko ndani in the first place? Na Josa kuna questions.
Iraya. Tulikuwa tu tumesota tu. Alafu Iraya suna jani zile raya. Bado ilikuwa janoki vako za madhake. Alafu nguruwe ziko hapo mingi. So ikanita nisaidi, nisaidie. Because the original plan ilikuwa nituichukue, tuende tuchukue yuze ikiwa hivyo full. Nikuwa nazi, hivyo ni mwadhara, raya zita.
Kwani walikuwa na nguruwe ngapi hapo?
Walikuwa na nguruwe kama 6-7 hivi.
Samu kichukua moja 6 notice you immediately.
But hivyo ndo tulidu you guy. Because hii raya, karibu iluza haga. Nguruwe ilikuwa enda kumuuma.
Okay, kwa ni era ya na
kwanza hata sikuuma, nguruwe sikukuuma, inakufinish. Inakula everything.
Nguruwe jo ni mbaya.
Kuna se like unajua zizo ya time. Kama umezoea kuzifeed 1 p.m. Basi wengi uzifeed around your time. Unaifeed once. So the next time utakamni after 24 hours
yeah.
unaifeed vizuri
mm.
So itashinda tu kama ime dose maji tu
mm.
afishinda tu ikijikwaruza tu skin
mm.
But I think kuna story nilisikia kuna mse alihata for aka extend your duration of some hours
yeah yeah
so pia aka slide akizipe alikuwa ni mzai fulani
mm.
akaanguka kwa mali sasa alikuwa naika hizo dish
mm.
Kwa pia ziliendelea tu
na yeye
yeah ngurudi shiwa se
yeah najua yeah. najua
ziliendelea tu na yeye
mm. zinakuwa dangerous but, sana na
ikinusa danger ni noma
mm. 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 mm.
afu najua shida wagani omnivorous ka sisi jo
mm.
zinakulaga
anything
mm-hmm. Mm-hmm. Na kwa gatamu jo
you mm-hmm. Hey,
guy wana just as cool
you guys unajua tulitoka hapo yura alivunjwa alivunjwa na madhake alivunjwa mbaya ndo mzee mwingine akatuambia nyinyi mko na bahati mko hai kuna mzee alituambia hivyo
yeah yeah zinakuwa like wild animals jo
Mm.
Yeah, as kwa gene because inakuwa risky sana tikuwa na nguruwe na watoi.
Mm.
Kamtoi kanisa ingia hapo jo. Queen that's the last time. Yeah, jo.
Sasa sisi hiyo time tulikuwa tunashikarada. Yo silikuwa tunajua hii tukichinja. Jo kuna rail kwa sema unajua nguruwe ni kama mbuzi. Mmoja akikanyaga mguu vizuri unakata shingo alafu unajua shingo yake ni big hivi.
Na kale ka kienyeji kanakula kila kitu zi.
Nini?
Watu agua gani nini?
Watu oxini
herbs. Ni herbs tu zindo hizo sio omnivorous
mm-mm.
Yeah na tena ni kale ka kienyeji jo kana kuaga na ile ndio kuna ile nini afu kana mbio jo na niko shua ni katamu
ngiri
mbaya. Kangiri jo niko shua ni katamu
kuna base nilienda and then vegetable I think alikuwa na to enjoy but alisema tukam invite tukam chapia si tuko hii base nini swine tamu kwa wapi kumfilisha tu nafaka text hapo chini enjoy your wathok
I think ira ushaitpata ghost
you know? Thanks but nitakutake your base you can
you guy mimi atakula wathok at least wathok
zapata hizi nini zinauza
nguruwe
hizi vitu zinauza nguruwe huko unaweza pata ni mawathok
you that's better than kitu medishim say kato ni ka vegetarian kana keep it organic kato ni ka vegetarian alafu niko sure akana lifestyle diseases juka confit mbaya jukimbia
yeah hiyo ya kufuga inakuwa ga light skin na kale ni ka dark skin
yeah
kwanza iko na
fa kienyeji ka kienyeji proper higa so Nacho, sima kawa talk ni nani? Vera Sidika before. Dark skin plan.
Vera Sidika alianza kiwa kawatog. Akakuja sikuizi ni kaswine.
Miss Piggy.
Ati Miss Piggy.
Si uo unasikia maka raya yake vile naitua. Brown mauzo. Mm-hmm. Sikuizi ni light skin alafu ni azanuri.
Sahi nani Vera alisamea ni mauzo.
Yes, of course. Lakini sasa ayuko na hiyo raya. Wacha tuwache mbonga hiyo story ya sijamu.
You got me kawathogi yoneza enjoy jo. Kama vile umesema kwanza ni kaorganic jo. Mimi naweza enda hata nini jo. Pana nianza kuongea na hizo raya za zinaitwa nini? Za NYS. Si niwaletea light skin mnipatie uye. Niletea dark skin kaza. You guys niko tuna hapo wako jo organic mbaya. Kuzi tunakuwaga fit.
Sasa hiyo day ndo tulianza kuelezewa vile hiyo animal inakuwa serious kuchinja.
Hizo ndio dishwaje?
Tuliambo sijui wagawa na desu. Hii ni axe.
Wagawa na tie. Wanaita
time.
Kuyote. Alafu inapimba wanachukule msee mwenye huwa hati jo. Akichapa strike moja tu kwa kichwa. That's it.
Inazima.
Because apparently ikijua. Because kama hiyo sana kwambia you guy. Ilinusa noma. Ikijua. Unataka kuimada. You guy inakataga hizo kamba na meno.
Walitokea na kisu ina nax fight you.
Yes. Ikajua like na. I'm not so, the hog you've been.
So kama ata ule mse awase wenye ude disha hizo stuff. Na nangata kwa zumta mta kuna wasi wengi sana analisha nguruwe. So sometimes wao prefer kama nini wanataka kuiuza kuna yenye wao opt wasiuze farmers choice. Unaambiwa siku fulani kwa boma sijui ya nani atakuwa anachinja nguruwe so kilo inaenda for. So ana, sometimes wanaolanga it's more beneficial. Kunegotiate na wase kuitania alafu huwa book kilo moja huwa book nini. So naonanga tule mse anaenda kuislota jo. Akiambiwa tu jo kama unataka kitu kwa mkono, kama unataka kumeza kitu mikono ikuwe tu high shake tuambie.
Oh.
And either it caused damage ama it happened na msione tena.
Baki sasa inabidi mkuu umeifunga kabisa.
Of course, of course. Zinakuanga very rare. Ni very rare to use kiti. Nguruwe ilipotea. You guys ni una smash.
Ukihata, hizo kamba jo zitakatika zote. Because unajua nguruwe iko na nguvu sana. Inakuwa na nguvu alafu mguu zake si kaza ng'ombe. Ni tufu?
Ni tufupi.
So
kanaweza nyua soto.
Lakini si mkichapa ile design ya nini? Inaitwa?
Vile za protective nini za dogi siku
vile sufanyaga.
Sasa hizo zinatoka api.
Hizo, nasema tu hivyo, hafu sasa uichape hii. Kuzi slice unajua kuna mtu survive. Kuzi damu uspray sana kutoka hapa jo yige. Hey, but you guys jo. Azizi, sumeyo opportunity kusema, asanteni kwa watu wapichinjio wate. Ine kazi unafanya, ni kazi mzuri. Unajua hivyo, hatufikiriagi. Kuzi me the only thing is that edisha jo ni kuku. Kuku jo you guys check agi na hayo. Kuna shikaga jo.
Kuku na kakanyaga mbu.
Kuku unajua vile tunafanya kwa sisi. Ujakani, waga mnafunga hizi migu. Sindio? Alafu, mabawa mnakanyaga. Tuina kwa gani hivo. Asuna kata shingo. Alafu kata shingo, kisha malizo na simama. For some time, baka yacheku. Kwa zina kwa gati. Uki, baki umeachilia itakuwa there's a headless chicken. Fiesika the phrase the headless chicken. Kata kimbia joka kienda hivo joka blaka dead. So waga, kisha maliza suna simama hivo.
Enjoying your kill.
Sindio?
Okay.
Alafu ushamaliza sasa. Unakaweka juu kwa maji moto, naleta maji moto juu alafu unasema wewe ni young lunya juu. Unaka lunyo juu. Yeye ni young lunya juu. Yeye kulunya.
Ama lelunya.
Kulunyo juu ni kitu.
Alafu kumalizana nazo you guy zinatupwa kwa choo.
Oh, yeah.
Azitupu anywhere near because unajua majirani pia you guy.
Utakiwa juu.
Eh, you guy kuku kuna vile ai. Sisi tulikuwa tunachinja kutoweza kutoka mshaga. Si mada nilikuwa nasema weka hizo vitu kwa jua la you guy.
Neighbor sikuje.
Because ilikuwa hali ya taharuki. Guy, my neighbor alikuwa anakaa mkukama.
My neighbor anajua time kai uwezi.
Asikie tu harufu tu ya kuku tu kera. Kama manyoya zionekane. Ah, you guy wanakaa.
You guy hujawezi wa blame. Knock tu kwa ear, niwe knock niko. Hey! African youth climate unayonaje?
Mimi sioni.
Unajua itafanya mpaka sikuzi hata kuku azi test vile kwa zina test kitamu. Unajua niambia. Ndio niambia hii yangu ina test.
Hey, because lakini around your time January ulikuwa unapata boma mob kiko na kuku.
Yes, inatekeje. Okay, got no wengine. This is January.
Yeah. January. Hiyo ni story for another. Nimekuwa kuna plus nasikia kiziangusha.
Mbaya sana. So kulikuwa na nini rise ilikuwa zinatujulisi kulikuwa tunatoka Ocha hiyo time. So kulikuwa pata hawa si wengine ni Waluya wametoka ushago na kuku. Sisi tumetoka ushago na kuku. Kila mtu ametoka Ocha na kuku. So kanapigwa. Lazima kapigwe kamba. No risking ama anything. Lazima kapigwe kamba baka siku ya kuslaughter.
Yeah,
so kuombana ilikuwa ni ngumu kiasi unless ikuyasa wewe peke yako ndio umebaki. Unajua kuna wale ubaki bila kuchinja. Unaka maintain for like a month. Unaka pea ugali kanone. Sasa wewe ndio unaweza ombwa.
Unaka marinate you guy.
Unaka marinate ya lazima, hiyo ni lazima. Unaka marinate na una make sure akaja changanikana na hizo.
Alafu kitu kingine pia unakunga sijika mke wa toimko mna go through hiyo. Kusika si tukienda Ocha. Ilikuwa gajo kimbizeni huyo kuku na mchinja.
Ili kwa designer kwa keep busy.
Kwa sunajua amwezi. Hiyo time kuku anaoja squeeze juu ya kuna vitu mwapu kituka gas zinapika vitu haraka sana. So yige ile time unajua ni makaa. Alafu ni kukienyeji. Kukienyeji na itajigi boiling ingine.
Ili mato ya kuni.
Alafu inakuwa na kitu siwita kureo. Unakuwa gana? ile like kisha chinjwa imetolewa.
Oh, mnachoma mabao.
Yeah, lazima.
Funny thing, hiyo iko kwa sapere.
Ndio itoe. Mtoe any unajua kitu yote imebaki. Eh, hamnaga hiyo?
Cause nilishaicheki hiyo design mluya fulani. Sema of course alikuwa ni tutorial hivi kakudis wase yenye wana kwa nini wase usema waluya wanaifix poa kuliko tribes zingine. So of course niliona kaki wakitoa wakifuta so kisapere ni kufuta wakitoa mabawa sisi
yani direct manyoya
manyoya si tulikuwa na kwa maji moto naichomoa and that's it, then straight to boiling.
Yeah.
But sasa nyingine naona ilikuwa ni inaekwa kwa juu ya makaa ama tu kuni imepoa for an extended period paka ina turn ka goldish color.
Yeah.
So we don't do that.
Yeah, okay, you don't do that. So for the guy who sasa ndio inakatwa pieces. Afiki katwa pieces, the man of the house, you guy you gonna his special pieces.
Guy.
Are you guys wezi patwa shingo? Mimi bado. Families are broken because of that. Specific pieces, you guys. Ties. You guys, Thailand organizer, the man of the house. Kitu kama chest TV. You guys, kwa sasa ukienda ocha, watu hiyo ni miguu. Ka fastball ni kichwa. The rest of the meat. Fastball anaweza patiwa kichwa na shingo.
Okay.
Yeah. Hao wengine wapatiwa mguu. Mguu namaanisha si thigh. Ni hii part ya mguu. Alafu, cheki.
Misuli.
Hapo tuwe wings.
Mm. Yeah.
The rest ni adults, jo.
Yeah.
Hapo tumko. Poverty. Kikwazo. Potara ya. Ujara ime fika 20. Hajai kula kuku. Ime kula kichwa, shingo, wings.
Na moto.
Yes. Yeah. Kiyo na chesu. What's up amnaga yu? The big piece of chicken.
Of course, drumsticks. Drumsticks unaona budako wanavuka nayo.
Yeah.
My wings. Wings ni sisi, but si ati ni wing, si breast. Juna jo kuna wing na kwenye mishika na breast.
Hey, miko la manisha ka wing tu.
Ka wing tu.
Yeah,
of course, hey, you guys.
You have very little flesh.
You guys have.
Kwa kwa katu ni bone, baka muka jua kuna kwa kuna bone, kwa hivi sasa, wapata ganyama katika tu ni
fiki. Chaka.
Perfect.
Iyo tu, and that's the only meat. Kozi ngini na kwa katu ni ngozi.
Afu
na
jo shida kenyeji ni.
You guys have battled now for years.
Shida kienyeji ni wezi crash bones.
Yeah.
Niko sasa tu ska grade. Ka grade ukipatiwa wingu ndio. Hii kienyeji afra ya ocha ile ja brush man for 3 years. Ile wakime speed man.
Na kaas. Kaas
sundu. Sundu waga pia ni adults.
Yeah, adults cause inakuanga na a lot of meat.
Ngio mpata jo.
So pia hiyo ina naona anga ikirushwa sector ya nini? Ya mabuda. In case kuna mtoto alilia drumstick.
Sundu pia inakuwa gajua ni hapo jo. Alafu tukitoka hapo cha tubongejua story ingine yule a certain economy fan alituambia tubongejua story. Kwa nasema how does it feel to work with your lover? So you guys have ever worked with your lover?
Yeah.
Yeah, okay. How was the experience? Na ilikuwa wapi?
During COVID. Tuliko nimeka biashara ya cosmetics.
Oh, we na wife?
Mm.
Oh, okay.
Naweza sema, alafu hapo nyuma tulikuwa na tuition. So before your time period ya 2018, tulikuwa na tuition ya watoi, mimi na yeye. So initially, inaanzanga nikuwa ni biashara yake.
Yeah, and the last time I heard, you told us education was a guanta. What were you tutoring? Eracha. This dude is doing an education.
Yuka ilikuwa kwa ni primo. Yuka primo was good.
Yeah, okay. Yeah. Oh, now as
actually,
adult.
I was just tested ni vibaya.
Yeah. Yeah, see. So, you now as an adult, you're good in primary material.
So, of course, yo nini. Yeah, by the way, she did well, very well. Nini, even at university level. So before hustle yake alikuwa na do tutioning.
Yeah.
So vile tulianza ku cohabit.
Yeah.
Aliambia hey, aka hustle badala nini juu you guy poverty was a gwan you guy.
Natafuta mtu wa mkono.
Yes. Of course iko ni idea yake tukachapa mapo.
Yes. Nigeria.
of course.
Yeah, you get. Just yeah. Tap tap to of course. Sim to ubongo.
You get muscle.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Because ilikuwa inaisha kitu around 7:30 so so mimi nilikuwa na West Coast so hapo I think alafu akiwa tied up nikaanza ku take up
a few of the duties
so napata napitisha lessons kata ilikuwa tu sawa because anakaa ombongi sana of course kuna watu so pia ilikatika because kuna pero wenye wanakuambia atakulipa end month alafu najua sika chuo ati anakuja kuomba transfer unaona tu mtu huyo anatoka tu place nyingine na vitabu unajua aliena tuition nyingine
kuchukua deni nyingine alafu
ndio alafu most of watu hii wana kama wanaondoka anasema nilisikia hapa kuna tuition sasa mzoni wa wapi ehe nani so kila siku 30 bob cause sayo naweza sema
so kwa watu wangapi.
Eh, kuna time tulikuwa na around 40 kids. Yeah.
Well, that was good. That was
good.
But niko sure kwa narudi wote.
Huh?
Wakilipa 30 bob leo kesho.
Yeah, kuna wenye na come 2 days, 3 days. Of course kuna wenye a month. Mtu yake perform vizuri, parent yake anaona ile shida ishamtoka.
Yeah.
So pia yakwambii ati ame discontinue. So there was a lot of kuna dishonesty kiasi na nini. So ina income ina fluctuate.
Yeah, yeah.
So time ya COVID, tuka open a cosmetic shop. Yes. So of course, ilikuwa tu sawa, niseme.
Okay.
Of course, nililearn about manywele na nini, numbers, the piece, whatever, where they come from. Yeah.
This is a hustler, man. Hustler. Because, I mean, nishai wakina lava? No. So wacha tusikejo hiraya.
Ukua kunae majuzi hapa kwa pod.
Hii, ya ye kunisaidia kwa, hii unisaidia vitu katha, eh? Na ile kutoke hapa, one, two minutes. But I will not call it real work. Nijile like real.
Ata mimi siwezi sema, because ni kama umetoka kejani, meenda kuhangout base fulani, and then kuna wase wana customers wana inge. Nye mkiendele tu na story. So kukua na third party yati.
Yako unajua mkua una interact na strangers. Mi unajua ni ile like tukotukwa keja, tumeduka kitu hapo ile like whatever. Ama nimemuuliza, ani design yeka thumbnail inaishia. Unaandasa si ile.
I think
example nane kwa nauliza ni ile, you are interacting with strangers.
Because
interacting with strangers kuna kuwaga na shida. Because akukua hikuwa na some pervert teacher, parent, kwa like, hey, Mr. Kikwange, nataka kuongea na Mrs.
Actually, yeye alikuwa anaongea na all parents.
So, unajua, there's always that dude who can just decide, like, wesika tu raheme kutolea, mi unajua, ingekua nimekuwa, hii nasale ingekua ni yako, peke yako kama mama. Unajua, the world education board, world education board, web, inasema kuwa watoto wanafaa kufundishwa na watoto na wanawake. You kwa pale wewe Raimi atakia masculinity. Hauko ipitie hiyo?
Azi kama alipitia kunisho. Anaweza kuwa smart hiyo design. Unajua?
But kuna
caring for my ego.
Kuna dudes of nari. These dudes of nari. They come in all shapes.
Kabisa you guys.
So as a dude of nari, shewa kuna a lover.
Zizi. Sijawai.
Kwanza siku zako za gidare?
Kwanza siku zangu za gidare because of course unajua kazi ilikuwa ni shida. So couple kupata nyu wote mko na kazi, first of all ni problems. So kuwork with a lover is another problem. But mimi sijawai work na lover. You guys see jawai hata kidogo.
But ushaona raya na work na lover?
Kuna mzai flani nikiwa teenager. The first time niliachaga chuo, nilifanya kazi ya garage. Nisha tengeneza magari, najua kufanya wiring ya gari, na najua kufanya mechanic. So hiyo garage ilikuwa ni ya husband na wife. Hapo ndo nilijua ga, ukifanya na couple, lazimu kue ukorada. Juu unapata hazi, na kurank, lakini wife akurank. So kuna gari inakuja, mnafukuzwa nje. Because hiyo raya, ilikuwa na work na mostly wale watu yao wametoka kwa children's home. Wale watu yao wana father, mother, wana any family. so anawapatia opportunity kuwaka hapo kwa garage. So mimi nilikuwa nao mavijana.
So wewe ulipata opportunity nikaa nani? Kusi ulikuwa na mother?
Mimi nilikuwa na mother, nilipata opportunity tu kama unajua ilikuwa church, katho kuna kitu inaitwa maskini wa parokia. Sijui kwa ushaenda church
yuga.
Parokia ni church.
Parochial.
Parokia. Sasa Sunday wanasemaga, vile misa imeisha kuna maskini wa parokia. If you identify as a very poor pastor, you know.
Poverty, you don't identify as you get. Poverty is there.
You can just imagine.
You, you can be rich in poverty.
Yeah. Ukikata kuinua mkono, poverty inakwambia Buddha. It's because you're not cheap. I'm with you.
Hiyo ni kitu moja ilikuwa funny sana na na hiyo church ilikuwa St. Teresa's Catholic Church. You guys miss inaishi ya saa 5. Mkona mdama minu.
Maskini wa parokia.
Jana, kijana naweza kufanya kazi ya garage. Sasa nikaenda kiraya nikabali over.
Ita uko how old?
Nilikuwa around 16 hapo. 16. Sasa unajua nilitai nikiwa around 14. Sasa unajua kisha tai kisapiro unajua huu amekuwa mwanu.
Na
kazi yote. So jabado nimehata kwa keja madha anaanza kuwa na stress. What is wrong with this raya?
See what is wrong with this raya? Ni maana umaskini wa parokia.
She was speaking on your behalf.
You get to end up on hizo raya. Zingine zilikuwa parking boys. Zingine zilikuwa orphans. Tukaenda hapo tukajifundisha. Hapo nishie kutolele ngori ilitokaga hapo nikatoka kwa hiyo job.
Ulinichapia. Sijui ni msali kalichukua ndaa alafu
akaa. Ile raya ilikuwa
direct.
Ile raya ilikuwa atufundisha kazi you guy. Ishende ya kunywa changa you guy. Alafu ikarudi. Unajua sisi ndo tulikuwa sasa kama spanner boys. So sisi ndo tunabaki tukifunga kama ashasema iko sawa nyifungieni hapo. Sasa ile tunafunga akaenda kata maji. Alafu akarudi akotei tips kidogo akasema sasa ni thyroid test. You guys ishapiga nini?
Ignition.
Alafu hakuna gari automatic, zote zilikuwa ni za kiraya.
Yeah.
You guy. Tulienda baka section 3. Raya imekanyaga. Gari ili overturn jo. Gari ku overturn jo. Raya kasema, unarutua kurudi garage nini? Enda mtaa. You guy mini kakanyaga baka mtaa.
Maskini wa parokia.
Maskini wa parokia jo nimeenda. Kesho yake, nikaenda St. Teresa's na ngoja raya inaitwa Metro. Kuna raya ilikuwa inaitwa Metro. Raya inaitwa Mwas. Kiauliza jana kuliendaje? Kasema dinga ilipatikana. Mwenyewe aliipata jo. Ilipatikana huko section 3. Ati mwenyewe alikaa makatoa tu machozi. Kauliza is this my car? Akaanza kulia.
Alikuwa maskini mimi.
Yes. I'm asking in history era from altar boy to spanner boy. Back to altar boy.
Back to altar boy.
Yeah, so you guys as so after hii job ya kwanza as maskini wa manini parokia au kupata ingine?
Zizi. Nilisunajua hapo nilijitoa kabisa. Juu unajizo raya zilikuwa. Raya za kunitishia nilikaa because zilikuwa ESH. Nilikaa kabla nende ESH. Hiyo raya ilikuwa itua Metro. Ilikuwa inanitishia. Jamaa alikuja akaanza kuulizia you guy jo naingizia jo. Nilikaa gitare for long jo kabla hata.
Basi kulikuwa na the head engineer jo. So the head, kwani head engineer,
the head engineer alienda ocha straight. Ilikuwa sira ya nai. Ilisema mimi, wacha nikuambie. Unarudi Madhare, nikuambia yeye unataka nirudi wapi? Reli sema inaenda Murang'a jo. Mpaka wa leo sijawahi muona. Nikienda nikauliza arifu yake mimi nikuambia, hiyo reli kwetu kwa Gedhabo. Gedhabo akasema, ah, huyo anakuwa hivyo. Ana agusha gari baya huyo. Yuko nikajua kumbe ndio iko na CV. Because alianza kuniambia alikuwa anafanya kwa ile garage siku na kumwalalwa na mdai. Sijui alifanya nini gari yake nini hiyo clutch or something. Ati alichoma alienda road test juu akachoma clutch na akaisare kwa jump. Yule ile kuna choma.
Sasa unafaa
kutadinga juu katikati ya road juu ya muhala.
Ukiwa unafaa kumtafuta years later. Yadabo.
Yadabo.
The coast is clear. Uliheba siku za Moi.
Road test imeisha.
Unajua? Uliheba siku za Moi. Hata barabara zimebadilika. Yeah, cause kumechange.
Because
siku za Moi, sio?
Hiyo raya. ilikuwa raya ingine. Ushaona raya iogopi kuiba. Because I remember kuna mwalalu alikambi. Yu raya ilikuwa inaniambia, ukiona mtu amekuja, gari umefugua bonnet. Iyo ni elf. Hata kama ni wahi imekatika ni elf. Sasa kuna ndai ilikuwa inakam. Sinikwambia time hakukuwa na manual. Haikuwa na automatic, zote zilikuwa manual. So kuna mwalalu alikam. Ilikuwa imechomoka nini wa wire starter ilikuwa imechomoka nalia tu tak tak hiyo rai kaenda hapo chini ikaona ni wire yuga hiyo rai ilikuja na vitu za kuinua na maovaro ishaanza kufungua hiyo engine mwale anauliza shida iko wapi ambo engine engine imechomeka yuga ene ilifungua engine yote yuga nikamuita na hapo nyuma nikamuuliza ni nini kaniambia nilikuwa biaje. Hii ni pesa imejireta. Yuge raeli kuecheki jo.
So vile ilirudisha, ikamcharge mangapi?
Ilimkula kitu kama tao, around tao ine na nusu, tao tano hapa.
For kitu ingeshikanisha tu waya?
Ilikuwa tu kushikanisha waya sata yuge. Because ilitoa, ikanituma petroli, ikawasha everything, and then tukarudisha. Hivo tu. Ikawambia, nunua oiri, nunua oiri wewe. Nunua oiri aka aka. Hello mindo na mboni ndo. Eh piga stata gari. Chike chike. Sasa nikauliza hiyo raundi kana hii kasi inakuwa namna hiyo. Ugusa bonnet. Gari imeharibi. Hivyo ndio alikuwa na believe.
Na mother aliyopeana tena kwa sababu mother zetu walikuwa natupeana jo. Mimi ndo kumkaga pia kulikuwa gana.
Ulisha plan kwa hizo course.
Haikuwa course but nakunga kuna place kwa tunaendaga na mother. Apata tuna raya fulani kwa wewe pia unaweza mpatie kazi. Kazi gani? Mbona tu kazi yeye anafanya? Iko je nikopale wewe? Nashindwa. Yuki nilikuwa nilikuwa maskini wa parokia na sijui.
You guy uliza raya kato. Raya kato itakwambia. Kato inakoga na maskini wa parokia. Wanapewa ga food stuff, kuna watu kam church kutoa food. Kuna raya utoa nguo. You guys mnapanga line huko nyuma. Kuna raya wa parokia kujeni pande ya nyuma.
Guys. You guys sema kuna raya opea na nguo si utoa nguo je. Shindwa je hii maskini wa parokia. Anaambaje tena? Yeah, you guys.
Yeah, you guys kana kwa kana choma. Kana choma ga picha you guys.
Lakini kile na try ku understand ni job ikaharibika. After job ya ribika ukurudi church at least watry kutafutia hustle lingine.
Church nilirudi. So akasema, lakini after some time because unajua church ilikuwa iko Isich. Na kisanga ilikuwa imefanyika Isili. Na ira ya ilikuwa inashinda ikinitishia. Huyo jamaa alikam. Hata alikuwa anakuja kuulizia wale watu waliharibu because hiyo ndaye ilikuwa 504. Na around hiyo time hiyo ndaye yo you guy. Ilikuwa ndo kusema. Hiyo ndaye ilikuwa yani ni mambo bad.
Na mlivunja nini?
Ilivunjika tu windscreen ya mbele na ya nyuma and then ikaji because haiku roll sana ilidunda tu hivi ikaroll tu mara kama moja hivi sababu ili nini kwa ilikuwa road imekaa mbaya na ile yasi nimekwambia ilikuwa tipsy.
So uli survive accident hata tusiendelee sana.
Eh, nili survive maa sana. Uona siya kwanza nilitoka. Unajua gari ilikuwa imeinama. Raya zinasema, waja tu inuwe, raya inaenda jo. Raya ikungoja tayari inuliwe. Ilibaki hivo venye hiko.
Yali inuwa mbaya mbaya.
Ilibaki hivo venye hiko kila ya.
Sema raya kwa nituwa gethambo.
Gethambo.
By the time gari inainuliwa, asha toka kitambo. Gethambo yiko lai. Yo shida nyini mtaidhabi.
Alikuwa dudo. Lakini the best thing about hiyo raya, alikuwa meshimiwa. Because alikuwa like one of the best guys kufanya wiring. Alikuwa raya ya wiring. Alikuwa one of the best. Juhata akifanya hivo, akienda ocha arudi, raya za magarage ziwa kwa area. Kwa zinamuitia job immediate. Alikuwa fiti
sana. The only thing ilikuwa keep the key away from the dude. The dude of Nari.
Alikuwa dude of Nare you guy. Sijai mwona tena mpaka waleo. But niliambua alikamigi hivyo. Ni raya moja yuko. Alikuwa hiyo job alikuwa naelewa. Alikuwa ye ni superstar wa hiyo era. Because alikuwa kuja kutafutwa baka na raya zinatoka Westi. Alikuwa superstar kwa hiyo era.
Okay. Yeah, jo, cause hustle. Hustle lakini muhimu jo. Let's not say much. Cause mi lakini ile hustle musemagana look forward to ni ile hustle ile Raheli chapaga juu hii hustle ya church juu kuzi kuna story fulani niliwachukua channel ya Lynn Ngugi juu kuna joka preacher joka alikuwa kana convince watu yani ilikuwa a very elaborate scheme eh? So tuseme Ian Wendy the preacher sivyo so since when ni preacher ati unaenda unatafuta ni kama I don't know kama nitaita ma prayer partner sama nini watu sasa mtakuwa mkipray nao alafu anaona visions sivyo. So our prayer partners wewe kuna vile hata hujui niko close nao yani mimi sijui uko close nao so si mimi naomba naitwa rise na kama naniambia like sasa kuna vile Holy Spirit imeniambia kwa kipatia Pastor Thiong'o 50% you guys kia hiyo tu yeah jo atilifika time watu wanatoa tithe 50% 50
njia zako zifunguki
eh yeah. Ngira watu na hasola pa inje. Hata kumajini vile unazaishi vizuri jo.
Unazaishi poa sana.
Kila raya na kuletea kafinje jo. Ka 50% jo. Hata raya mjengo jo. The whole month jo imewakia 6K jo. Kuletea 3K. Unayambia Mungu akubariki jo. Mini kwa hapa
tu runda na punga. Raya zilikuwa zinatoa hiyo
50%. Niko hapa tu runda na punga. Ya weru ditu madhare unuse mavi. Kikaje. Kwa wati waga. Eh? Yeah, poverty wa guan.
Poverty wa guan. Simu yeah. Kumbuka hiyo around hiyo time. Nikiwa bado hiyo kato. Tuaje sindo likuwa na account do. Do ya sadaka.
Yeah, yeah.
Hizo mapeni. Guy nikuwa nazipigia kwa njumu mba. Njumu za sanda kiyo guy. Ilikuwa inaende kilia mapeni kuchuk. Lakini sana kanyanga yani zitoe any sound.
Hige uko na ugopa hell hige.
Siku wana ugopa hata kidogo.
Poverty is hell.
Yu guy ilikuwa na raya fulani. Nituwa mutua. Yuge yu raya niliniambi. Unangoja nini? Nilikuwa si bagi nilikuwa nazi count zote naziweka hapo vizuri kama good boy sababu hiyo time ma coins mobs zilikuwa mapeni sasa ukipata masumni na mashilingi hiyo ni do mzuri ma coins mobs zilikuwa tu mapeni you guy so nilikuwa tunachukua tu mapeni hiyo raya hizo zingine tunaachia mapasi hapo lakini uzuri wa kato kitu nilipendea inakuwa hiyo ganji bado utumika tu kwa raya tu zimesota tu huko kwa.
Yeah, at least haitumiki.
At least hakunaga hiyo flashy. Hawanaga wale mapasi ya tunachukua doo yote. Najuzi zingine, fungua church you guy doo ni yako yote.
Yeah,
hata wife ana share.
Yeah. Yeah, kuna kogana raya zinaishi hapa inje jo vizuri sana jo. Afu yume nikumbusha story ngine pia nilicheki. Nicheki story gani? Nicheki zitu kutoka hapa wacha tuende jo. Kuna history li happen. Masaidza boda huko mabusia jo. Kuna raya jo ilikosana na wife. Raya iko married to two wives. Najua? So this dude is married to two wives. Eh? The first and the second wife. Ikamu wakununulia the first wife TV. Second wife akakula moto. Wacha tuanze na hiyo jo. You guy, do you think in another life, unza kuna wife wawili? In another life, see?
In another life? In another life, niko na wife wawili. You guy. Because my granddad alikuwa na wabili.
Oh, okay.
So inasemekana gati hizo. Ni jana kwa live, ajuzi Friday kwa live. Kuna sema nini zingine huwaga ni past kwa jeans.
Yeah.
So mimi naambianga hata mama, unajua in my other life, niko kwa kingdom fulani na two wives. So,
yeah.
Mfuko tu ndio itanini.
Yeah. Yeah, lakini jo. Kazi mshinda kwa na ile. Wanaweza kwa raya kuchoma. Make sure my bedroom za my wife ziko close. Piga uwa mpiga nduru kisha malizo nasema sasa ni it's now your turn. You guy. Yeah. So you guy ina unaweza kwa na wawili?
Kulingana vile Grand Mbuyo alini show juu Grand Mbuyo alikuwa na wawili.
Mother
alikuwa mtoka kwa the second wife. Juu Grand Mbuyo alidi nikiwa 11 years.
Yeah.
But alikuwa raya ya kukata maji na alikuwa ni raya yenye ayogopi kuongea na grandchildren. Juu najua mimi mother alikuwa anipeleka ocha sana. Alikuwa single mother. So alikuwa anipeleka ocha sana nikae na raya huko hivyo. So hii raya ilikuwa inanisho. Because unajua Grand Mbuyo bado alikuwa anatembea street. So alikuwa atushu because tulikuwa makuzo wengi baka wale wa bigi na sasa sisi tulikuwa wadogo wadogo 10 years. So alikuwa anachekelea mzae fulani alikuwa anatembea kama ina. Unajua wale wazae utembea kama ina. So apparently according to yeye hiyo time sikuwa ajua kisapere poa but makuzo anaelewa. Anasema hiyo raya ilikuwa na mabibi wengi. So apparently walikula hiyo mgongo. Alikuwa anamchomea mbaya jo. Mchongono za wazae you guy. Eh, sasa alikuwa anajisifua amekuwa tu na only two. Sasa kutoka hapo nilikuwa naingizia na nikakuwa na bibi wa nne. Nikizeeka ndatembea kaa nimeinama. Je, yeye alikuwa anachomea wazae hivyo?
Yeah,
but alikuwa one of the grand mbuyus wenye wako fiti. Au wanatembea straight.
Yeah.
And then hiyo side kulikuwa na mmoja anainama. Hii side pia kulikuwa na mwingine anainama. Kiraya kabisa you guy. Ile miti ya ameinamana. Sasa unajua grand mbuyu alikuwa ni wakuchomeana you guy. Alikuwa cheki na maneno. Akiwa amekaa hapo kwa hiyo seat you guy. Rai inapita kwa imeinama na ichomea tu. Inashindwa kuingia juu imechoka inaenda ikienda. So yeye alikuwa anasema awase walikuwa wanaondoana sana wakiwa wayang.
Oh,
so okay. Mademu wakasosi mgongo ikai.
Oh.
Na mawaifu napata rai kwa na mawaifu kaa sita.
Unaondoana kuondoa. Kwa hiyo ninafaa kufanya uko fit.
Yeah, I think ilikuwa ni bareback.
Bareback.
Yeah, sino nashindwa hicho. Like unafaa kusimama saa straight. Mimi niko nachukua. Kuzuna jeli time unachapana ngono. Si full time unakuwa guys. Kuna time unakuwa tu umesimama juu. Kachapa juu 90 juu pale uko pale. Uko fit mbaya. All the organs are at work.
At work.
Alamu na jeli tukusema vitu ni genetic. Pata juu grand. Shida grand budako ilikuwa gajua ilikuwa na sunbathing. Ika yara product of sunbathing tu. Yeah, yeah. So to go back to iki tuli happen Luluyani. So wife mdogo aka notice hii raya imenunulia wife mbigi TV. Guys, kia alichukua jo maji moto jo akamwagia sehemu nyeti za hii raya. Saki le sijui kile hii raya kailikuwa ndethe kwa sababu anaweza kupata jo. Gea amekwambia kuja. Alafu najua pale kuna aga romantic. Nikuwa baba nani? Kuja nikupatia chakula cha uzima. Like, yeah, ile chakula cha uzima. Alafu najua bila mabudaka upenda news. Wacha ni watch news alafu nikuja.
Wacha habari.
Kumbe ita imu na watch news. Ndiyo ile hasira yake niendelea kuenda juu. Najiyo? Like, I'm spending time with that. So, yeah, nukisikia hivo. How do you feel like? Have you been lucky? In the game of love.
Mimi nimekuwa lucky. Nimetokea unscathed you guy. Beef zangu zote zimeisha tu vizuri.
The worst shit happened between you and Adem. Una Adem ashai kutandika. Coffee blow. Never. Cause drama, shout.
Of course. Yeah. Shouting, yes.
Wapi?
Liko wapi? Liko kwa basi you guy.
Ako na kushout ya kwa nini?
But sile, ni kitu tu yani, unajua.
Tuambi ukweli higia.
Si unajua kuna enye.
Hawa ni ule dema likuja. Nilipata gamchi ya kitani. Iya. Yani chokora. You love a chokora more than me. Iya. Higia.
Na si, nizile za, of course unajua. Kuna enye utaka like, ukuwa on that telepathic mode and maybe you don't know chenye na go through. So, unajua sisi wakatu ni raya za kawaida. Unafikiria tu, si hata nini. Of course, ni zile cases I thought you should have known that I'm going through this. And
yeah, yeah.
So, in that nini, in that hit of the moment, I think ili mjamisha sana. That mimi hata siku hizo raundi jo. Hata hiyo chenye likuwa na go through. Alikuwa na go through peke yake. Na alikuwa nafikiria in the same.
Yeah.
You're in the same bus. Of course, we're in the same bus. But alikuwa nafikiria in life, we're on the same path.
Yeah.
The nini talijua, you got a misiko. And then, of course, we are young.
Okay.
At the time.
But because this is a dude of nari. Because mi watu wanajua gavile Musa Magan. Mekuwa lucky in love. Never had a dramatic girl. Najua. The most dramatic nisha ipata ni ulde mpatia na dem flani kambukusu jo. Oh, alikuwa mpukusu pia jo. Alikuwa kamdramatic design ya kulia jo. Kuna siku jo amenitisha ngono jo nikal. Na siku wanajisikia. Nikamambia jo iwezekani jo. Igea nikalala jo. Nikamuka jo na msikia. Analia jo ya ngono jo. So, alafu sasa badae, kuna siku jo nimetoka ghetto radio jo. Kusani nikamukukosana na hiyo time. Ulo imit? akaukaikamitiaukaikatametoka geto redio ameniambia nakuja
mi nilipata ule babi
yeah.
So from there
okay
yes, yes.
So you get mtoka pale geto jo nimeachana na nyinyi nimejitolea noma nimeenda pale kwa around 5 PM akaniambia nakuja tayari alikuwa na kia mlango gari nilimpata jo nikiwa na birthday suit jo na ungoja jo niko like eko nene I'm from work and that's all you think about karibu nimtolea zile ile wakati umaskini ilikuwa nafanya siwezi fanya ngono ulikuwa na kani sasa hizi damu inakimbia unanikimbiza
nangekuwa ni ile siku anataka kuintroduce kwa parents wake
ati wametokea nao zizi ilikuwa kwa bedroom you guys siku risk ati sita ilikuwa kwa bedroom so you get dem dramatic
hey you guy nimekuwa na madem dramatic kiraya but ya Mungu ni mengi ya kuku ni mayai you guy
imekalia kutumia hiyo phrase hata mkopenda sana kuitoa
nisee kwa dem dramatic you guy jina nimelibana Gidare
to protect the innocent
huu dem alinishtua juu alikuwa kaa gangster alikuwa natokea kwa kija saa 7 na nikuwa slam
usiku
mpaka namwambia ni nini jo na ukirepiwa huko nje nambia nimekuja kujua kwa umeaka demu kunawambia demu gani na huko dedi kwa barabare yugeni limsare saa 7 usiku unasikia mlango kok kok alafu unajua geto lazima yani uwiwe
lazima zingine hata gongei
yani ana gonga jo asemi jina raya asemi jina anataka zile surprise alidu hivyo jo mara mbili nikaenda kuuliza mabeshte tu vile unaulizaga mabeshte wakaniambia wakaniambia jitoe na bado kumwacha ilikuwa ni drama ilikuwa ni drama jo alinitolea zile za unafikiri unaweza nitumia uniache nikamjua kutumiaje jo situme dozi mara mbili nini sasa unaniletea za ovyo
akamkwatia kugawia mara mbili
mara mbili
na nakuja saa 7 usiku
jo you guy
ah iga mara mbili if deserve saa 7 usiku
asuno jo ilikuwa ile anangoa anajifanya kwa busy all the time
alafu msikia huko knock ni kokok hawe kujia kok na kokok
anagonga akisikiza kama unagongana
uliko na friatia kuja saba na nigawia you guy anigawi you guy amekuja kuconfirm tu
afu aishie akwate tu kwa
zizi
samna mna kado
tuna kado tu
kia ni kadla kia ni kadla dude you guy
alikuwa mluya tu kama wako wako
mama demo nini hicho
alikuwa mluya na alikuwa anangoa manzi alikuwa aningolea unajua kuna vile hiyo time ilikuwa kitu ka
20 24 bai kungoa maanisha
yani hatuwezi ongele normal alikuwa anafikiria tu always kuna kitu nataka kudu mimi si kama wanawake wengine nataka kufunguzi alikuwa na maneno
hapo maybe kwa mmjust you any lambert
josie lambert si hata hapo ndio mali nini lugha ilitokea you guy wewe ndio nakuanga kwa TV ilianzia tu hapo you guy siku hajua naingia kwa danger kuna Raeli niambia huyo achane kwanza huyo msiali kwa mluya akaniambia ukiona mwanamke anakuja saa 7 saa 6 kuconfirm kama uko na mtu
huo ni sumu ya mbaya
unajui yako na nia gani anaweza kuwa amekuja kuua mtu
so umesema ni kadhaa huo ni wa kwanza mwingine
nishikuwa pia na mwingine of course huo ni chakula ya story yake mwenye tulikuwa naye na mtu huyo alikuwa ni drama queen serious
yeye umekapitia
ndio alikuwa ni drama queen you guy unajua time nilikuwa nimekonda sasa you guy jo tuna cuddle ashaanza kunisomea kwani una nyama uwezi kwa kama wanaume wengine naomba aje sasa wanaume wengine wa gani hii si nyama yenye niko nayo you guy anaguza ribs
hiyo kutolea sasa itakuwaje na nyama na sikulagi nyama sikuma I'm a vegetarian.
You guy.
You guy vegetarian.
Alikuwa na ni this jo you guy got na romance.
Yeah.
Kana doza kana amka. Wallahi siku enjoy. Alikuwa na ni this to ki romance you guy.
You guys ungemwambia nyama yote igogo jini. Kuzige nafikiri hata poverty kutandikiaje.
Yeah.
Ile area inabaki kitu the same.
Eh. Yeah.
Hiyo nyama hiyo area inakugamua nini?
Yeah. Mm. Yeah. Yeah, alikuwa na kunini?
Eh, yeah, alikuwa ni deceive you guy. Mm. Nilikuwa nimekata weight.
Mm.
Yeah, nilikuwa nime konda serious. Nilikuwa ma slim guys.
Mm.
Mm, so nilikuwa namwambia najaribu kula mtura lakini hizi mtura za huko hazina nutrients. Kiama tu utaona nimenona. Tu wasi nipatie tu time.
So mtura, unafikiri mtura sana kwa any respectable neighborhood you get?
Yeah.
Mtura is not in any respectable neighborhood. Yeah, yeah, you get. The only respectable neighborhood kuna mtura ni maocha za Wasape.
Mm-hmm.
But kikuja tu Nairobi, you guy you won't find Raya na choma mtura Westlands, unless I'm wrong. Ama?
Kuna, ina depend.
Westy?
Mtura gani?
Mm. Yeah. Mtura size, kuna... Dude, yeah.
Kuna mtura XP.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Of course hizo zimekam ku nini ko zimekuwa kwa market sana.
Ni African sausage. Yeah, yes mtura.
Si ni mtura yuga.
See, so you chai tu hivyo it's a whole different equation. Yeah. Ni place watu ni wasafi. Unajua mtura original ni ile la yana kwa. Atia. Atirataka nini? Katia hapa. Ya immune system yako ina toka ikiwa boosted by.
Hizi la alafu unapata raya zingine za mtura ziko na homa yuga.
Mm.
Na kugani serious, right? Iko na homa, iko na handkerchief kwa mkono.
Hey, you guys, nini? Naona ka vile tuli survive, immune system zetu zinakuwa kali sana. Kwa sababu vitu tumekula hapa nje.
Yeah, kwanza growing up.
Yeah, mshafikiria juu vitu tumekula hapa nje kwa zile. Nini? Nili survive aje? Kwa sababu mimi nakunkaga like hizo kudishi on the streets ilikuwa so normal. And these dudes were not the most hygiene. Kwa nenda ka pale juu ile raya inakupikia mtu rajo. Apron was once white. Shells, so apron mostly is nakwaga they were once white.
Yes.
Kuzi chakula inafakwa ile apron ni white. Kuzi hiyo design cuz states kuna kwa mpaka na hiyo design yao au watu kuja kuangalia cleanliness. So jagao like kuna kamigio na check. Na kwa ni random visits. I Kenya I don't know kai iko.
Yeah, oh I could check hygiene.
Yeah, yama hoteli.
Yeah. See, I think you in happen iki kwa nini?
Wako wanakuaga.
Kwa big.
Watu wa health.
Wanakuja kucheki.
Hata bar siku hizi.
Wanakuja kwa bar. Kama bar iko na butchery. Kama wewe ni mtu wa butchery. Kama wewe ni mtu wa... But
kama una handle food.
Mahoteli wanakuanga careful because... Uwezi enda tu neighborhood tu yoyote.
Ah, oh, stolo.
Hey, guys, hizi zinakuwa zimeandikwa mini. Sijui andazi tano. Hizo waingiaje.
Mayai 10.
Eh, mayai 10. Sina hizi hoteli zile menu inakuwa ga nje. Kwaki ndani hoteli.
Hakunaga kupewa kwa meza.
You guys menu inakuwa ga. Yaani ukiingia,
yes.
Hakunaga ati eh, hey, mko na menu.
Toka nje.
Because anaanza sasa umeanza madharau gani? Unakuja unakalia kiti ma customer wanatoka na huku huko.
Inamaanisha nini? Budget kichange inabidi kuwe na new painter. Jineza hiyo ama inakuwa kale kabod.
Sini board ile ya chok.
Sikuna kale kabod ndika gonna choke up. Ama yeye ndio anasema. Kabod kana zii si unasema ile ya paint.
Mimi nilikuwa nasema ile ya paint ile menu juu unaweza pata mandazi imekaa 10 bob for so long like 6 months. Ama ta 1 year.
Yeah, yeah.
Jota zimeanza kuongezeka juzi. Zilikuwa mandazi 5 for so long. Like
chapati 10
years
ten.
Manda hema ya chapati 10. So walikuwa naeka tu hapo inji.
Chai kubwa 10. Chai.
Kitu happen ni bake change. Kama ndazi ndio kanaendelea kuchongwa. Kakuweka doa.
Hako ndiko kana feel.
Yeah. So ulianza kakiwa hivi. Kamefika hapa.
Kana acha kujam.
Kiteta. Ndiyo sasa kanaenda kunini. Kana acha kufura.
And then wajizo mandazi you get.
Yeah.
Zote zilikuwa tu ziko same. Ni shape tu. Ulikuwa na buy shape. Unaelewa hiyo shape. Una buy tu hiyo shape ya triangle. Yuge ukafanya f.
Yeye kanaenda f.
Anatoa everything.
Yeah, but hakuna lakini lazima pia tuseme jo. Hakuna kitu ilikuwa gatamu.
Yeah.
Especially kwa na live in poverty ya Gwan. Kama breakfast ya mandazi na kastrungi.
Unakumbuka
gani?
Yes. Eh, ilikuwa tamu
sana. Hiyo ni soft life kwako. Eh. Igenye watu cheza.
Eh, alafu kuna mother. Mother alikuwa anaita strong tea. Na ina maziwa. Sio nilikuwa nashindwa.
Turugi.
Hii ndiye inafaa kuwa strong ama ile iko na maziwa. Lakini naingizia kuuliza. You know na hii ni weak tea. Ile maziwa ndio strong.
Strong tea.
Lakini nilikuwa naona if I say you guy ndabitika mbaya.
Tell me the strong arm of the law.
So inabidi tu mother say, "Hey, when you strong tea, when you strong tea you guy."
Eh, see strong tea, see how you know strong imetoka hapo.
Ajio strong.
Yeah, strong
you got to write a strong tea.
Turugi.
Chai ya rangi. Yeah. You get pia ni chai ya rangi. Ndio kwa nini chai ya rangi? Sijui kama kwenye you do the same, but ujakani mkiamka asubuhi mko like, "Hey! Ile kitu ya jolango haiko. Ile kitu ya jolango ti." Siku ya ti na kwa kakerijo. Ile ti kitu ya jolango haiko. Nini iko? Kuna sukari. Okay, wacha tuchome huu sukari. Alafu tuongeze maji juu, unajua? Mnakoga na hiyo? Haya, naona hizi razi meshtuka. Hamna gayo?
Hiyo ipo. Na tulikuwa tunadu hiyo.
Eh, hira yako of course hira yeye imeishi na wajaka. Mkoshua hiyo ni borrowed culture.
Hiyo ni borrowed culture. Yeah. Hiyo unachemsha sukari baka inakuwa black.
Hira yeye jua gababi. Unjiki ile imeshtuka iko like.
Alafu
sukari hiyo sasa unakunywa carbon. Wacha nimueleze you guys.
Black sugar.
You know your sukari ni carbon. I think na oxygen na sijui kitu kingine. So carbon hii raya na jihelewi science. Carbon ni black.
Okay.
So ile carbon ndio inakuwa majani. And then hizi zingine zinakuwa sweet.
You can explain it aje. So
unaweka sukari kwa sufuria?
Eh, ni maji then kidogo kabisa. Ni maji alafu sasa sukari.
Eh. So inakaa ni kama tope matope. And then inachomeka inakuwa black.
Unamwaga maji.
Unaweka maji vile unataka. And then inakaa strong.
Ila hii meshtuka.
Ah, hiyo mada alikuwa anapika mbaya.
Sa,
strongly.
Hii ndio hii anatenda home hapa na ambia wife, "I was 2 days old when I discovered they were very poor."
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama gorma.